waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Ra’iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa iskiis u neefsanaya isagoo aan u baahnayn mishiinka neefta siiya, laakiin weli wuxuu ugu jiraa xaalad degdeg ah isbitaal ku yaalla magaalada London. Waxay ahayd maalintii dadkii ugu badnaa ay COVID-19 ugu dhintaan Britain iyo weliba New York, laakiin magaalada Wuhan ee bartamaha China oo ah halka caabuqan uu ka soo bilowday ayaa la bilaabay in xannibaadda laga qaado. Hogaamiyaha arrimaha dibadda UK Dominic Raab ayaa ku tilmaamay ra’iisul wasaare Boris Johnson nin dagaalyahan ah. Mr. Johnson ayaa xanuunka COVID-19 lagaga dabiibayaa isbitaalka St. Thomas ee magaalada London. Mr. Raab ayaa ka warbixiyay xaaladda ra’iisul wasaaraha.
I can tell you he's receiving the very best care from the excellent medical team at St. Thomas's Hospital.
Waxaan idiin sheegi karaa inuu xanaanada ugu fiican ka helayo koox dhakhaatiira oo aad u sarreysa isagoo ku jira isbitaalka St. Thomas. Xaaladdiisu xalay way deganayd. Waxaa la siinayaa neefta oksijiinta, laakiin iskiis ayuu u neefsanayaa. Uma baahna in mishiin neefta siiya lagu xiro. Uu niyad fiican yahay, sida caadada ahna xaaladdiisa si dhow ayaa loola soconayaa. Mr. Raab ayaa sheegay in go'aamada dowladda ay wada gaarayaan dhammaan golaha wasiiradu. Wasiiraduna talooyin iyo tilmaamo cad ay ka haystaan ra’iisul wasaare Johnson. Dowladda ayaa la filayaa inay go'aan ka gaarto in bilowga asbuuca soo socda la khafiifiyo xannibaadaha inta badan xiray dhaqaalaha iyo bulshada dalka. Waxaa la aaminsan yahay in wasiirada qaarkood ay doonayaan in xannibaadaha la sii wado, iyadoo tirada dhimashada maalinlaha ay gaartay heerkii ugu badnaa oo ay u geeriyeedeen xanuunka hal maalin 786 qof. Dhanka kale ee badda Atlantikada, New York ayaa hal maalin waxaa ku dhintay 731. Laakiin barasaabka gobolkaasi Andrew Cuomo ayaa sheegay in sababtu tahay in dad badan isbitaalada la geeyay ama ay galeen markii caabuqu ugu darnaa oo ay hadda dadkaasi u dhimanayaan. Mr. Cuomo ayaa aaminsan in gobolku gaarayo tiradii ugu badnayd ee isbitaalka la geeyo, taasoo ka turjumi doonta in tirada dadka dhimanaya ay yaraan doonaan maalmaha iyo asbuucyada soo socda.
Reaching a plateau in the total number of hospitalizations, and you can see the growth, and you see it starting to...
Hadda waxaan qiyaasaynaa in aan gaarnay heerkii ugu sarreeyay ee dadka isbitaalada la geynayo, marka waxaan arkaynaa in tiradaasi hoos u dhacayso. Waxaanse rabaa inaan caddeeyo inay taasi tahay oo keliya saadaal. Waxayse wax walba ku xirnaan doonaan waxa aynu samayno oo saameyn ku yeelan doona tirada. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhankiisa sheegay inuusan arag digniino qoraal ah oo ka digaya faafidda caabuqa, oo uusan ka helin qoraal noocaasa saraakiisha sarsare ee aqalka cad. Mr. Trump ayaa sidoo kale dhaliilay Ururka Caafimaadka Adduunka isagoo sheegay in Mareykanku hakinayo qarashka ay siin jireen WHO sababtoo ah kama ay digin faafkan COVID-19, ayuu yiri.
And then a lot of information early, and they didn't want to they seemed to be very China.
Waxyaala badan ayay ku qaldanayeen, macluumaad badan may bixin, China ayay u janjeeraan. Waa inaan baarno annaga bixinna aqlabiyadda qarashka ay helaan. Mar la sii su'aalay madaxweynahana, waxaad moodaa inuu ka noqday jarida lacagta, isagoo sheegay inuu ka fiirsanayo oo keliya.
I mean, I'm not saying I'm going to do it, but we're going to look at it.
You did say that.
We give a...
Maya, ayuu yiri, malihin waanu jarayna, laakiin waanu eegayna. Wariye ayaa ugu jawaabay, waxaad hore u tiri waanu jarayna. Trump ayaa wuxuu ku celiyay, maya ma oran, waan eegayna ayaan iri, waanu baarayna ayaan iri, waanu eegayna inaan lacagta ka jarno, sababtoo ah waad ogtihiin qalad ayay galeen. Haddaad xataa taariikhdooda dib u fiiriso, ayuu yiri madaxweynuhu, markasta China ayay u hiilinayeen. Tirada dadka xalay ku dhintay Spain ayaa kordhay markii ugu horreysay muddo 5 maalmooda, waxaana dalkaasi ku geeriyooday 734 qof. Laakiin waxaa jira rajo laga qabo in xannibaadaha dhowaan la khafiifiyo. Ku-xigeenka madaxa caafimaadka degdega ee Spain Maria Jose Sierra ayaa sharaxaysa.
Con la información cerrada ayer por la tarde tenemos
With the information from yesterday.
Macluumaadka aan shalay galab helnay waxaa lagu sheegay in 5478 case oo cusub la helay, taasoo tirada guud ka dhigaysa 104,510 qof. Annagoo taas ku saleynayna, kororku waa 400%, waana koror yar marka loo barbardhigo maalmihii ka horeeyay. Talyaanigana waxaa ka soo baxaya warar fiican, iyadoo dalkaasi uu galay asbuuc shanaad oo bandu uu ku soo rogan yahay dalka. Tirada kaysaska cusub ee la xaqiijiyey ayaa mar kale hoos u dhacay, iyadoo 24 saacadood ee u dambeysay 3039 kays la shaaciyey. Gudoomiyaha gaarka ee loo xilsaaray coronavirus, Angela Baroli, ayaa sheegay in tirada guud ee dadka ka soo kabsaday xanuunku ay hadda gaareen 25,000 oo qof.
Oggi registriamo purtroppo anche il numero dei deceduti.
Today, unfortunately, we have registered a number of deaths, which is.
Maanta nasiib darro, waxaan diiwaan gelinay 604 bukaan oo geeriyooday. Tirada guud ee dadka ka soo kabsaday xanuunkuna waa 24,392 qof, oo 1,515 ay ka badan yihiin tiradii shalay. Waa tiradii labaad ee ugu badnayd ee dadka ka soo kabsada. Laga soo bilaabo markaanu bilownay inaan diiwaan gelino faafida xanuunkan. Iran ayaa la aaminsan yahay inay xakamaysay xanuunka, inkastoo 133 qof oo kale ay u dhinteen. Wasiirka caafimaadka dalkaasi, Said Namaki, ayaa sheegay in Iran ay xakamaysay xanuunka. Halka ay u muuqato inay si fiican u xakameeyeen xanuunkuse waa Wuhan, China, oo ah halka uu ka soo bilowday COVID-19. Waa sawaxanka shacabka magaaladaas oo ku dhawaaqayay Wuhan soo baxa. Waxay u dabaaldegayeen asbuucii 19-aad ee magaaladaas bandow ay ku jirtay, iyagoo bandhig nalal lagu shidayo lagu qabtay labada dhinac ee webiga Yangtze. Maamulayaasha China ayaa sheegay inaysan jirin kaysas cusub oo xanuunka COVID-19 oo dalkaasi laga helay. Kala soco wararkii u dambeeyay ee coronavirus oo afkaaga ku baxa sbs.com.au/coronavirus.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.